hawsha tirinta codadka ayaa goor hore ka sii bilaabatay xarunta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka ee degmada Gwinnett ee gobolka Georgia oo ka mid a gobollada codadkoodu isbedbedelaan ee dhinaca ay aadaan ay guusha u dhacdo ee loo yaqaano swing states. Shaqaalaha doorashada ayaa waxay si hor udhaca ay u baarayaan dhowr boqol oo kun oo warqadood oo codbixiyaashu ay ku soo gudbiyeen boostada iyo kuwa dadka hore u sii codeeyey. Shaxda natiijada codadkan ayaa la sii deyn doonaa caawa marka ay xarumaha codbixintu ay soo xirmaan saacaddu markay tahay 7:00 PM. Zack Manifold oo ah kormeeraha doorashada ee deegaankaasi ayaa waxa uu u sheegay v o a in ilaa iyo 700% wadarta guud ee codadka la soo diyaariyey lagu dhawaaqi doono saacadda ugu horreysa marka xarumuhu ay soo xirmaan.
Waxa noo bilaabmaya habeen dheer oo kale. Meesheenna codadka ugu dambeeya ee doorashada waxay soo gelayaan 8:00 PM keliya. Waxay ku xiran tahay inta ay leegyihiin safafka doorashada ayaa ugu horreeya deegaanka. Waxaan leenahay 156 xaafadood oo dhammaan ay tahay inay soo gudbiyaan sanaadiiqdooda codadka iyo tirintooda, laakiin had iyo jeer waxay u muuqataa inkan ugu dambeeya uu yimaado inta u dhexaysa 11:00 PM iyo 9:00 PM.
Degmada Gwinnett waxa ay cajiib ku tahay kala duwanaanshaha dadkeeda, iyadoo aysan jirin koox ama qowmiyad gaar ah oo gaari karta 3 meelood meel dadka degan. Waa kan mar kale Zack Manifold, kormeeraha doorashooyinka ee degmada Gwinnett.
We have a very large Hispanic population, Asian population, black population. It is a mixture of what.
Waxaan leenahay dadka ka soo jeeda koonfurta Amerika ee loo yaqaano Hispanic oo aad u tiro badan, dad Aasiyaan ah, dad madow ah. Dadkeennu waa isku dhaf u taagan qiyamka Maraykanka. Marka waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay sababta dad badan u rabaan inay arkaan waxa Gwinnett ay u taagan tahay.
Xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweyne Joe Biden ayaa deegaanada ku hareereysan degmadani kula taageerayaal fara badan. 4 sano ka hor gobolka Georgia waxaa si dirqiya ugu guulaystay Biden oo la tartamayay Trump. Degmada Gwinnett waxay u codayn jirtay xisbiga jamhuuriga sanad walba intii u dhexaysay 1980 ilaa iyo 2012, balse waxaa si dirqiya uga soo baxday sanadkii 2016 Hillary Clinton oo u tartamaysay madaxtinimada kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga, laakiin guud ahaan gobolka waxaa ku guulaystay Trump sanadkaasi, iyadoo gobolkaasi uu furo u ahaa guushiisii taariikhiga ahayd.